studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
sakirabe heli be ono e jam ono e korka hande alkamisare no gay e nay lewru me hitande 2018 yamde sappo e jeddi yabarima silima chapande nay e joyi janne ousmane nyaali bullo kabaruji do gagni kante to bogi jande to association pour les salis du sahel dum wonno inde gubal kessal kabantongal fulbe mali nde walde de fulbe mali niger e burkina ngone mudo imogol mu yo habanade lenyol fulbe do tobbe to raj ngatte fewdu de mumbe le sahel ngel tudu doktor tisit ana jogi tit alaji ndiyam le wattu joni o kabaru ana sulini nyawbe kany e doktor insiscom o fu hollitim e wiide ngadi noddangu ana jidi faabede yude lewru mars warde hande nyaw duoje nangi himbe no gay e taton le region gawo e wi hore je sudu doktor ngendindi be nyawbe nyaw o woni mubbe be algeri e kidabe juure be di woni sembe kabaru yidi kikida ko bismillah moda hedaade kabaru yidi e fulfulde gubal kessal kabantongal fulbe nendo bangi le mali ngal gubal mo inangal timodo yontere jabbene den noddirtegal association pour les salis du sahel fulbe mali niger kany e burkina ngoni e mudum ko woni fanda mabbe yo habanade lenyol fulbe golbe torraji ngatte fewtude e mubben le sahengel kany le wuddu leydi ndi umar way galbe dan
tan fulbe leydi mali le ngal do gubal fulbe tolobe kany jalgobe le leydi burkina faso e leydi niger fu holli tan wede ana le ngal do gubal be mbi ko ni fanda mabbe faabe kaba e bonanda gattede fewdi e fulbe lele fol sahengel fu e mangal mudun kolleji mabbe dibe mbibe ngarambe jukkito dun le wuddu leydi mali jenne kany e koro le odo nokkobe koliti don sankobe kany armi mali wakkati fu wadan bonandaji fewdi e fulbe be ngal do gubal inde mudun indama wakkande lamo neli hejabe mudun en le wuddu leydi ndi kanko ministre communido kabar himme e yurmede ministre communido kabar solda sibe ministre communido kabar sariya leydi meden ndi kany communido fabi mali fu narra damal gotal jeltere damal gotal be jehi ben jido yi gede didde lamu koro dun fulbe kanye haabe gombe le odo nokku metitede wille lebbi jabbino di fu basiji nyangudi ngadi ton hakkunde mabbe le dido basiji wiama ko bul yimbe la chapan tato e tato keddiki le hen jatton barmi le hen hewbe du kanye en cotti ngenjaaji mudun en
ngal gubal mo inama le wattu mo imma daraji gondi wadede fa basi gondo hakkunde fulbe haabe le cercle koro o yalla anatim ne labe gouvernement o ngadi balde tati le o nokku be bami dabareji kewdi bangal mudun hono wadde darontobe de nagu yawnude golleji tedugol kabode gubbe jogide kaborde de kanye wadde horngoji fa ande wadobe war fa wadobe war horeji nangge le o nokku fa nen no kedde ko hammadun konate ministre kumini do pabondiral e nedda ko wi kedjaado amen gondo koro hammagindo do faccitango umar way kallu
taba buji di min dokki jaleni di fur min pamminibe wiide d'accorde arme waran wadede le nokkule de lamorde waran wadede koro min gadan d'accorde jongu dinanguru jankabu dum fu dum waran darnede le timode yonterende tagal mudum min jotto yalla hono min kani fuddirde yalla gede de fa tete kaborde mudum en jeewe yalla hono lugaji kani wadrede le nokku o dido bel mudum min garan min kaba e wayde nyangere fa min biya dum ha ta hala tan do so ministre communido kabaru seriel le dindi o wari le nokku o mo jukkindiri e procureur lami do region ngaji joyi le sahal le dindi gondo motti kani procureur motti jati o
hewgol gube bamoje kaborde fa kabono si mubbe yo sabe lamu o wala le nokkuje de dum wonno ko ali tunkara jangino universite bom ko holliti wide e wi mako mojjingol ngal gubal fulbe le wuddu leydi ndi be dan wadde fa gondal be de tidde hakkunde himbe hakkunde jaleni le nokkuje de kede ko ali tunkara wi mahamman almamun do faccitango umar way gallo
le
balde ngaroji de na le lebbi ngaroji di so ni lamo wattana hore mudo hakkille tan hollita wide wala le de do nokkule sifu pamata kaborgal so wi'a farenti roko dum wawa gasude li leedi ndi sabbi de so dum selay keriyanta ko waran wad li leedi ndi homo fu wi'an waran darono simudun dum ne wawa nabudi leedi yeso so lamu hakkilay tan lamu mudun ka dum wontimmi dum gasanta demokrasi li leedi meden di dum idum way waddude kutteji fewde eno yimbeelbe gonde wurdo do ngurdam lobbam li leedi malindi
sakirabe fabe idor don famu don baaji yewde di kabaruji fuddo helloji ame facebook e twitter fa ndokkondo ko woni hakkilaji modo don baawi noddude dow di numeroji di chapande jeddi jo chapande jeddi ne soppe go sappe go chapande jeddi jo chapande jeddi ne sappo e didi tabad kaldal ngadangal fa jam hebengal golleji dedde er dum wonno teddugol kabord e naniti gongol anan gondi e jukkininde honono haniri ley tumbutu betago o habotobe chapande joyon e go'o e gube cinininde kaldangal kanyabe larme mali bindama be puddan wadde lugangoji boyata dum woni ko colonel major Moussa Maiga coordinateur national mako holliti wide sudu dogotor tesit ana jogi tidallaji mawdi ndiyam wattu joni o bundu wotu wondule nuku o mo'intinandu hitande 2014 nenno be kolliti wide sinisioji didi jalti le mayru handen tan dum don horsan o kabaru ana wembini yogo nanani o kabaru ana wembini jobe sawrade lesios kom o landotobe koy mube mande o tidall timmata kedde ko kejjar amen tesit Mohamed Lamine Cisse hebeni en do facitango Fatmata Bari
fa palam ndiyam goto hebe e suudu dokotoro tesit yo tidal la mawdo chawratobe e golloobe ton fu yo wajibi ko be njilto suudu e suudu fa be keba ndiyam debbo won do tudo nyawdo yi ko be gondi
wadre ndiyam fu wala le suudu dokotoro tesit ndu minen dokotoro en kanye worobe sawraade fu sinimi den kaaja ndiyam kana min jami mbero galleji gondi sera do fadi min torrabe minen jaaji meden jaabi o goydi o kabaru ana sulini min sanne
nous inquiète vraiment
da gira no mo shawari kuna
jibinir du te sito fu buri bonde feifa jibinir dundu lamne yo golle madame dikko aminata gobey cisse dimino te sit hokki hakillaaji mudum
on souffre de manque d'eau
miden tampi tidal ndiyam mine e warobe sawraade fu min gonti dalla mudum warobe sawraade be feifa be lonna kadli mabbe ana tiidi sinine do rimi ndiyam ko lote wala fa kaake lote du ndiyam mudum wala miden jogi tidallaaji sanne rewbe do ana jidi fa bede sabi ana chulli
on a pas
Kabaruti dallandiam ana hada golleji suudu dokotoro CS commotesit directeur technique Asakid Agwi ndiam dabe gollirta le suudu CS com yo le wuroji attidi be jogata
anka uya sinima inti wadi faifa jomu lote ndiam wala kina sukabe ummoto ndaro ndioto ndiam gadda jomu lotirte wot yoga sukabe yoga be garan do tambe nyawbe tadede ana bulisanne ana hani be bicce ndiam faidun ndiam wala kabar mudum ana tiidi sanne
maître selamfa
directeur o ana wada noddali e hore be lamu be e gollirde
no lanson
meden darta e gouvernement o kanye fabutobe na jomme anye lobbo fu pabo mi yalla meden jaltali o tiidalla meden jidbe pena min dabareji famin keben diam sabisu wana diam min baba gollude nenno be pabo mi yalla meden keben diam dum min darta
la communauté
woni ko Mohamed Lamine Cisse hebani studio tamani tesit
walde sukabe lekol mali dum wonno ayem heedintini bureau coordination yonter yabinande de fedde he holliti wide daronto habude basiji gadoji le universite ngaji fabe dure den famu kede Umar Waygal e Mamadou Samaseku
kanko secrétaire général kesso fedde AMD o holiti wide wattu joni o omo fami hono ko dontimo kanko e yimbele be o golliddita be o wi dabareji di furdu piyama faabe keba be jottiodo be anniido kede mo kanko Moussa Nyangali o kanko laami sukabe jangobe le leedi meedi ndi ko mo sifido hen
le odo golle kesso momi kalfina o min gada imadraaji fewde e bonandaaji ngada teedi der ciudi lekkol ciudi e mudidi yoni ko dum timma en kinoto dun kabaru am saddaaji sukabe le koybe sabi taadif ana e kabar mudum sanne imadraaji goddi ni bi ngarata e leedi do balle didi de do dawrude no yimbel amen uddaabe kasube njupirte denno dido golleji ngoni di min burata fuf huntande hore
odo bureau holliti wiide e pami ko domtube nyaloma hande o ko be mbiyebe jogi bawde no be kandi fewtirde do hen
eden jogi bawde kasindinaade yimbeele chapannawe jeno gonbe le bureau odun fuf na pelliti drnaade kala ko woni nafakaaji feddende holliti do awide tan dum famda fe e le ko mi anni gollude ko
fedde AMD holliti wiide fa hande wala fu ko ni faanaaji mabbe so wana faabo sukaabe jangobe leleedi meden di be mbi fa diido gollidi jenga wajibi sina yimbeele be fu ngatta le hen koyde mudun en
studio tamani yo fa ballamu leede Suède Danemark Suisse et fait de l'aide Europe
sakiraabe nyandaar men kabaruji goddi le region ngaji meden di ille lewru mars fuddi warde hande holitaama wede nyawdiyoje nangi himbe noga e taton gawo o kabaru o suudu o kabaru suudu horeji suudu dogotoro gendidi hokki tadara wiide yodum gongono e makko be nyawbe e funeno e rewbe e sukabe anne makko holiti wiide Algérie kanye kidal be yuri warde fedde kumanto habude nyaw o holiti wiide bami dabareji habude e makko pompude le galleji ana wondi e laninade le mofti fa nyaw ku balla sakke nenno wadobe golle dum tileke janginede hande hitande hikkande motti banyangara jenne e bankas wonde dum watte ESAID di jawri mum dum dogule dal gouvernement Mali ko buri woto be ujinaji chapande nayo en jettom fecciama le bureau ngaji wati ujinere e temedde didi e chapande jidi dum wonno ko limta le cercle kati i dabareji nanno di kabaruji dokkama kenyen le bot hulitinde nenno lani dagol goddugul wadede bangal woteji kanti wadede noga e jena le urjuli warondu joko prefet ngendi di hokki o kabaru be kali du hala carte ngaji wote carte ni na kabaru assange kabaru assessor e hore be bureau ngaji wote kanyi procuration hono du en nander mudu sakirabe do kadu di kabaruji ka kedde hedan wowi hande yo alkamisar no yewtere sukabe de an yeso wassalam.